abanye abantu ngokwemvelo yabo ababoni ngeso lokukhanyelwa into. Bavese bengaboni, phecelezi bangama-pessimist. Bangabantu bemniningwane kweqe. Bahlala bebona ingcucu zezinto ezirong ikhathi zonke. Abanye ngokwemvelo yabo babona imayini ngishamehlo ethi izintaba. Bangabaphuphi bamaphupho empilo. Bangosomaqhinga bamasu strategist aya phambili. Kodwa kukhona futhi nohlobo lomuntu wesithathu. Akubengelele, phina kwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibolo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Nakanjani, usuke weza ukuthi kukabili, ukuthi uyinkomishe uhalf ukugcwala, kumbe e-empty ngokuhalf. Iyona ndlela imvamisa okuyiyona. Mina imvamisa, kuhlobo lomuntu oyinkomishe uhalf ukugcwala. Ngibona amathuba ey'ntweni, ngisho ukuthi masubukisisa kahle, ubone ukuthi hhayi, akuthi ncancanca. Futhi kuletha ibhalansi kulokho, ngizungeza ngabantu abayizinkomishi eze-empty uhalf. Pho, ngobani laba bantu besibili abaqopha umlando? Ngibabiza ngokuthi ziyinkomishi ezigcwele phama. Amahubo 23 verse 5 no-6. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela, okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Elinye ihubo leli elabhalwa uDavide, indoda yayinezitha eziningi ezayingaphezu kwezintuthwane. Wafunda ukuthi noma ngabe isimo sakhe sidinga kanjani, kodwa uNkulunkulu unaye khona kanye lapho. Ake ubuke lesi sithombe esizwakala siwumsangano asipendela sona lapha. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ibutho lesitha liyabhodla ngale kwentaba, kodwa uNkulunkulu udeka itafula ukuba ayitika ayibusisa thokoze phambi kwaso sibuka. UDavide akayibuka inkomishi ngokugcwala uhalf, noma ukuba empty uhalf, kodwa uyibona igcwele ichichima. Kungani? Ingoba uyazi ukuthi uNkulunkulu unaye kuleyo ndawo. Futhi uma sikwazi lokho ngokungananazi, siba nokuthula ngaphakathi kithi, ngisho kugubha amagagasi. Impela, okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami, ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuzithola i-devotion ye-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kule nombolo yethu ethi 067-706-0077. Kanti asikhuthaza ukuthi jeqe kuwebsite kuningi okuzokubusisa www.freshzulu.co.za.